n'ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri kumwe na Eugenia Makankusi. Abaduteze amatwi mwese ndabaramukije. Turakomereza ibiganiro byacu ku makuru, turakurikizaho ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda. Naho guhera saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo. Ikaze ku ijwi rya Amerika, duhere rero ku makuru.
Abanyamerika baba ibihumbi 150 nibo bamaze gushyira umukono ku gwete rusaba ko wa munyamerika w'umuganga wamenya aheruka kwica intambwe muri Zimbabwe ko yokoherezwa muri icyo gihugu kucirirwayo urubanza. Aho ni mu gihe abandi baharugwa ku bihumbi bamaze gusinya babicishije muri bwa buhinga bwa internet. Ubwo gwete ruramaze gushika no mu biro kwa perezida Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihugu cya Zimbabwe cyari cyasavye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyokohereza uwo munyamerika yamuka muri leta ya Minnesota azwi ku izina rya Walter Palmer mu gihugu cya Zimbabwe kugira acirigweyo urubanza. Ibiro bya perezida Obama byitezwe ko kugira icyo bishikirije kuri urwo rwandiko, ariko gushika ubu nta ngingo n'imwe irafatwa na Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika inyuma yaho inzego z'ubucamanza zigiye icyo kibazo. Sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry aratanguza ibiganiro muri Misiri kuri uyu wa Mungu kubijyanye n'ibibazo by'umutekano. Aho ni mu gihe igihugu cya Misiri kimaze iminsi kivugwamo ibikorwa by'iterabwoba mu gace ka Sinai. Abategetsi b'Abanyamerika bamenyesha ko ibyo biganiro John Kerry azogirana na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Misiri Sameh Shukri bitumbereye kongera gutangura gukorera hamwe hagati y'ibyo bihugu uko ari bibiri. Aho ni nyuma yaho imigenderanire hagati y'ibyo bihugu yari imaze igihe icumbagira. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiriza Misiri kutubahiriza agateka kazina muntu kuvaho Perezida Mohamed Morsi yari yatowe mu mwaka w'2013 yirukaniwe ku butegetsi. Abakurikiranira hafi vya politike bavuga ko John Kerry atazorohegwa muri ivyo biganiro mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyifuza gufasha igihugu cya Misiri kugwanya iterabwoba, ariko mu gihe ico gihugu nacyo kitubahiriza agatega kazi na muntu. Umukuru arongo ya karere kabamwo abakirde muri Iraq yasavye kuri wa gatandatu ko abakirde bo mu mugambwe PKK baba muri ako karere bozibukira bakavayo kugira ntibahitanywe n'ibitero by'indege za Turukiya. Aho ni nyuma yaho igihugu cya Turukiya gitereye amabombe ku barobere b'abakirde baba mu misozi iri ku rubibe ico gihugu gihana na Iraq. Ivyo bitero byatanguye kwa 2024 kwezi kwa ndwi uyu mwaka bimaze guhitana abanyagihugu batari bake n'abandi bakomeretse. Umukuru mushashe w'abatalibani Akhtar Muhammad Massoud aheruka gutorwa ngo abarongore yamenyesheje kuri wa gatandatu ko abatalibani bakwiye kwiyunga bakaja hamwe aho gucanamo. Aho ni nyuma yaho muri indwi haheruka gufa Mollah Omar wo yasubiriye mu nyuma haca haba icuka kibi hagati y'abagwanyi b'uwo muhari. Abakurikiranira hafi ibintu n'ibindi bamenyesha ko uko kutumvikana hagati y'abari muri uwo muhari gushobora gutuma bicamwe ibice bamwe bakaja kwiyunga na wa muhari wa leta y'aba islamiste.
Dushimiye mugenzi wacu utugezeho aya makuru. Nshuti zacu muracyateze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uyu ni umwanya noneho tubagezaho ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Ibihe byashize byose igihe cy'urubyiruko, ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo. nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize twubake ejo hatubereye. Iki kiganiro mukaba muzajya mukigezweho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko. Ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezweho buri cyumweru guhera saa 11:35 kugeza saa 12 za mu gitondo kuri radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM.
Ikiganiro ejo.
Turabasuje tubaha ikaze mu kiganiro ejo cy'uyu munsi. Iki kiganiro mukaba mukigezweho n'umuryango Ejo Youth Echo. Muri studio ingero zino mugwaneza ndi kumwe na Antoine Roger Dushimimana.
Mboni biti byinganza marumbu ngerane urenga hamwe ritarenga nti mama wambyaye nakwiturikihi. Yego, nitwa Mighty Popo nkurikira ikiganiro Ejo ku Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Abafite ubumuga bafite ubushobozi bwo gukora ibintu bitandukanye kimwe n'abatabufite. Mu kiganiro cy'uyu munsi turarebera hamwe ubushobozi bw'abafite ubumuga. Ese abahagarariye abafite ubumuga bakora iki mu kugaragaza icyo bashoboye?
Mbere na mbere twe tubanza kubakira ubushobozi tubabwira uburenganzira bwabo bafite binyuze mu mahugurwa agiye atandukanye. Yibanda kuri zimwe mu nzego ziba zaratowe kugira ngo bajye gukorera ubuvugizi abandi.
Umwe mu bafite ubumuga aratubwira muri make ubuzima bwe. Byose ni muri uyu mwanya twahari ikiganiro ejo. Reka kandi mbonereho umwanya kubamenyesha ko tubafitiye ya gahunda yo kubanyurizaho ibiganiro mpaka tuba twagiranye n'abanyeshuri bo mu bigo by'amashuri yisumbuye. Uyu munsi muraza kumva ikiganiro mpaka muri buze kugezwaho n'abanyamakuru bacu ubwo bari mu mujyi wa Kigali mu kigo cya Mathers Secondary School. Wowe udukurikiye ushobora kuduha ibitekerezo byawe aho ushobora kuduhamagara cyangwa ukatwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0788 55 41 11 cyangwa se kuri 0722 55 41 45 cyangwa se ukatwandikira kuri page yacu ya Facebook ariyo Ejo Youth Echo. Ukaba kandi wanatwandikira kuri email ni ejoyoutheco@gmail.com. ikaze mu kiganiro ejo.
Kari dihe uze kanguka amasuya waga umuka uze sanga gati makajihari.
Ni Christopher nkurikira ikiganiro ejo kuri radio Ijwi rya Amerika ku 104.3. Stay in touch.
Gutangiye ikiganiro Wizeye Carlene na Itimana David baratugezaho ikiganiro bagiranye na Bwana Niyo Mugabo Romarisi uhagarariye inama nkuru y'igihugu y'abafite ubumuga aho agaragaza ubushobozi bwabo muri sosiyete.
Ese kuri bamwe bashobora gutekereza ko abafite ubumuga ntacyo bashobora gukora, urabivugaho iki?
Nk'ubu tuvugana mu Rwanda dufite amakoperative amaje gusaga 200 yibumbiyemo abantu bafite ubumuga n'abandi badafite ubumuga. Abafite rero ubumuga mu marayo makoperative barimo, dufite amaraporo aturuka impande n'impande zigiye zitandukanye agaragaza ko bashobora gukora neza kimwe n'abandi.
Mukora iki kugira ngo abamugaye bagaragaze ubushobozi bwabo?
Mbere na mbere twe tubanza kubakira ubushobozi tubabwira uburenganzira bwabo bafite binyuze mu mahugurwa agiye atandukanye. Yibanda kuri zimwe mu nzego ziba zaratowe kugira ngo bajye gukorera ubuvugizi abandi babyumva kandi babisobanukiwe. Abana bagifite amahirwe kujya kwiga bahabwa amahirwe bakiga nk'abandi, nyuma hakabaho kubagize amahirwe yo kubona amabourse gukomeza kwiga muri ni za universite zigiye zitandukanye, cyangwa se n'abatagize ayo mahirwe turabafasha mu kwiga imyuga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.
Ni iyihe mirimo abantu badafite ubumuga bakora nyamara abafite ubumuga ntibe babasha kuyikora?
Umuntu ufite ubumuga nta murimo atashobora gukora igihe yahaye amahirwe amwe n'undi muntu udafite ubumuga. Ubundi nta muntu uzi byose ubaho. N'udafite ubumuga hari ibyo agera hakagira agahagarara ntabe yabishobora, ariko yagize amahirwe yo kubyigishwa cyangwa kubyereka uko bikorwa abashobora kubikora. Tuvuge nk'umuntu ufite ubumuga bwo kutabona 100%, ntiyabasha nko gukora akazi k'ubushoferi ariko yashobora gukata itike. Ntiyabasha kuba umumotari ariko se yananirwa kuba kapita, yananirwa kuba manager mu kigo cya transport, yananirwa kuba human resource, yashobora kuba umunyamategeko n'ibindi n'ibindi.
Nirihe tandukanyirizo ry'abafite ubumuga bo mu gihe cya kera n'abo?
Abantu bafite ubumuga bariga computer,
nta muntu wakirabonye amahirwe yo kwiga iyo computer bariga imashini zigezweho ubu ngubu mu kudoda mu gukora ibishushanyo mbonera n'ibindi nkasanga rero kera tutanagiye muri ibyo imyumvire nta yari ihari ku bantu bafite ubumuga bumvaga nk'abantu batishoboye badafite icyo bashoboye ariko ubuturumva n'uvugizi buriho gukorwa imyumvire y'abanyarwanda ndetse nuko politiki y'u Rwanda ibisaba irimo iragenda igira gute ihinduka
hari ibihano mugenera abantu bahohotera abafite ubumuga
ibihano birahari byinshi cyane umuntu bigaragaye ko yakoreye ihohotera umuntu ufite ubumuga kandi rishingiye ku bumuga bwiwe mu bitabo bibiri birimo amategeko ahana y'u Rwanda ahabwa icyo twita maximum igihano kiruta ikindi
ese ni iki wabwira ababyeyi usanga babyara abantu bafite ubumuga ugasanga bari kuvuga ngo ni nk'ishyano yagushije
nuko banza nkabasaba rwose kugira ngo bumve ikintu bita uburenganzira bw'ikiremwa muntu rwose umwana ni nkundi nibatanga amahirwe angana kubana none ahubwo basigare bareba ko wa mwana ufite ubumuga adashobora kugira umumaro nk'uwo undi mwana afite natwe cyangwa se nanjye cyangwa se n'undi ufite ubumuga uyu munsi ufite ahageze ntago mu muryango wacu cyangwa uwundi mugenzi wanjye ari njyewe ndiho nabi kuko mfite ubumuga cyangwa ari njye ubaye umutwaro ku muryango kuko mfite ubumuga ahubwo hari n'igihe usanga ari njye gisubizo kubera yuko ntambuwe ubwo burenganzira bwanjye
arakoze Karirini na Davide ndetse na niyo mugabo baganiriye nyuma y'inkuru kandi abakiduteze amatwi tujye kubagezaho ikiganiro mpaka abanyamakuru ba ejo bagiranye n'abanyeshuri bo muri Mathers Secondary School ho mu mujyi wa Kigali ku nsanganyamatsiko igira iti ese bafite ubumuga bafatwa bate muri sosiyete ese hari icyo bashoboye ni mu ijwi rya Nadine wa Mahoro
nabwira abadukurikiye ko turi mu kigo cya Mathers Secondary School giherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Remera tukaba turi kumwe n'urubyiruko rutandukanye bose ni abanyeshuri tukaba tugiye kuganira uko babona sosiyete nyarwanda ifata abantu bafite ubumuga aha twavuga ubumuga butandukanye njye ugiye kuyobora iki kiganiro nitwa Nadine Uwamahoro
murakoze nitwa Isimbi niga muri Mata Secondary School ariko uyu munsi wa none njye kumbibona mu Rwanda uko sosiyete bafata iyo ubona abantu batangiye gutegura imikino y'abantu babana n'ubumuga ubona ko ibintu bitangiye kuza abantu batangiye kuva muri bwa bujiji bari barimo bwo kudafata neza abantu babana n'ubumuga tugendeye nko mu byahozeho kera mbere tukivuga ngo ni abantu wenda bamugaye urumva ko icyo gihe byari bikiri hasi cyane ariko uyu munsi wa none ubu ngubu bimeze neza iyo umuntu yari byaraga umwana yumvaga ko umwana tuvuga ko atuzuye uba ko adafite akaboko kumva ko nta kintu azakugezaho ariko uyu munsi uramujyana mu kigo cy'abantu baremaye bafite ubwo bumuga bakabasha kubaho neza bagenda abana babasha no kubona ubumenyi bundi butandukanye kandi bafite ubwo bumuga
murakoze nanjye banyita Fonsine nkaba niga muri Mathers Secondary School ubundi mbere abantu bafite ubumuga na nubwo babaga akenshi bigaragaza nko muri sosiyete ariko ubu nyine byavuyeho akibasige bubaka n'amapartoma amwe n'amwe bakabashyiriraho inzira mbese ubu ngubu ntago bagihabwa akato cyane nka mbere
murakoze nanjye nitwa Rudo Majyambere ukuntu njye nabibonaga sosiyete y'u Rwanda wenda ukompaye n'igihe cyashize wasangaga abantu bafite ubumuga bafatwaga nabi gusa ubu ngubu ngiye icyo mbona cyo nuko bigenda bicamo aho wenda umuntu ufite ubumuga bwo kutabona ashobora kwiga bigacamo agatsinda akabona amanota nk'umuntu wenda utavuga bagakoresha nka za mashine hari aho nzi nigaga mu wa gatanu tutanye n'icyo kigo ugasanga aho ngo bafite icyo kibazo nyine barafashwa bikagenda neza ni ikigo mbo cy'abantu batabona bikaba byashobora kuyakoresha na mashine ibintu bikagenda neza ubuzima bugakomeza so icyizere kirahari nyine ku bantu bafite ubumuga ko ubuzima bwakomeza bukagenda neza
icyo gihe se ntawe babanyeshuri nafite abo bagenzi banyu bafite ubumuga kandi babona mbese ari ibintu biri normal cyangwa ngavuga kati wabonaga babanye gutera bagenzi babo
twe twabona babaga babanye neza cyane kuko bari bafite abarezi hari izi barabareraga ugasanga nabo bari yumvanye muri societe bagakora ibyo abandi bakora usibye wenda kuba yumva ko adashobora kubona akaba n'indi bikorwa ashobora gukora by'amaboko se ariko akabifashwamo n'undi muntu nk'umu assistant umufasha ibikorwa bya buri gihe nk'umuntu cy'umuga ako busa bukagenda neza nacyo.
Ese nk'amwe nk'urubyiruko mubona abantu bafite ubumuga butandukanye, ese mubona bashoboye?
Kuri njye mbona bashoboye cyane, buri wese bitewe n'ubumuga afite, kuko ari nk'uba amugaye amaboko ariko umutwe agikora, ku buryo mbona ibitekerezo bye si ngombwa ngo wenda ngo bice mu nyandiko yikoreye, kuko ibitekerezo bye bishobora no guca mu nyandiko z'abandi ariko bikubaka sosiyete.
Nanjye ndavuga ko bashoboye, ndatanga ingero zifatika. Twavuye na nk'amashampiyona u Rwanda rugenda rutegura rw'abantu bamugaye, nk'amashampiyona ya volleyball y'abantu babana n'ubumuga bwo kutahagarara, ubona ko bagiye babikora kandi batwaye n'ibikombe bikomeye no hanze y'igihugu, nuvuga ngo barashoboye, bashoboye kubikora. Ikindi hari umuryango nzi w'abantu babana n'ubumuga uri Kacyiru bwo kutavuga, bafite groupe yo kubyina imbyino ziri traditionnelle, bakoma ingoma bakanabyina kandi ukabona ko bashimisha abantu cyane, bakoze nka societe cyangwa se cooperative binjiza amafaranga batumira ahantu hatandukanye mu makwe bakagenda bagexposing impano zabo. Barashoboye, ahubwo nuko wenda mbere bitinyaga ko baratinyutse, navuga neza ko bashoboye, ko bafite ibyo bashoboye gukora.
Babwira yuko dushojeje ikiganiro, ni gusaba dukurikiye ko twari turi mu kigo cy'amashuri cya Matters Secondary School, twari turi kumwe n'abanyeshuri babo batandukanye bari muri Media Club. Turabashimiye kandi turabifuriza ibihe byiza.
Abakoze iki kiganiro turabashimiye cyane. Ikiganiro n'ejo naho Radio n'Ijwi ry'Amerika. Nkuko twabigarutseho dutangira ikiganiro, abafite ubumuga barashoboye.
Ah, nibyo koko Rozi, barashoboye koko.
Twumve Ndayisaba Leonidas akaba umunyamakuru wa siporo ufite ubumuga bwo kutabona. Ni mu nkuru ya Nicole Muziranenge na Mizero Crispe.
Ubumuga bwo kutabona uyu mugabo ufite imyaka 33 y'amavuko bwaje akiri muto, afite imyaka 2 gusa, bitangira uburwayi bwishaza ariko iminsi yicumaga bitewe n'ubushobozi buke bw'icyo gihe, kwivuza byaragoranye bimuviramo kwangirika imboni z'amaso. Muratangira mwibwira abadukurikiye ndetse n'ibyo mukora.
Nitwa Leonidas Ndayisaba, nkaba nkora itangazamakuru.
Yatangiye kwimenyereza umwuga w'itangazamakuru ubwo yari akiga itumanaho n'itangazamakuru muri kaminuza, ariko ubu yararangije, afite n'impamyabumenyi yo ku rwego rwa lisansi. Leonida, kufite umwuga wo kutabona, ese umwuga w'itangazamakuru wawe umaze igihe kingana iki ukora?
Natangiye kaminuza muri 2008, navuga ko mu wa kabiri nibwo nahise ninjira mu kuri Radio Salus ntangira umwuga w'itangazamakuru. Turi muri 2015, navuga ko maze imyaka 6 muri uyu mwuga, yaba iy'akazi yaba ndetse n'iyo kwimenyereza.
Leonidas afite umugore n'umwana umwe w'umuhungu, iyo uganira nawe wumva ari umunyarugwiro. Turi mu rugo hatuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Uko twaganiraga nawe niko yanacishagamo akitaba telefone, dore ko imiterere yayo itandukanye n'izi zisanzwe. Iyo akanzi buto imubwira ibyo akoze, aha ari kuyivugiraho.
Umva, wowe ndabahamagara haracyari kare barazi sake.
Imbogamizi z'umwuga w'itangazamakuru zo ni nyinshi, ariko kuri Leonidas by'umwihariko nk'ufite ubumuga bwo kutabona hari zahura nazo zihariye. Ese Leonidas, ni izihe mbogamizi uhura nazo bitewe n'uko utabona?
No, niba ufite ubumuga bwo kutabona hari ahantu hagorana kuhajya, bikaba byangora kuba nagerayo, hari abantu bashobora kungora mu kumpa makuru, bashobora kuba bakwitwaza ngo ntago ndi bubabone, naho izindi mbogamizi zo nizisanzwe mu mwuga w'itangazamakuru nkuriyeho n'abandi.
Umwuga w'itangazamakuru amakuru ni umurimo usaba ko umunyamakuru agera kuri tere akareba kugira ngo abone ibyo aza gukoresha mu kiganiro cye. By'akarusho, Leonidas akora mu gisata cy'imikino kuri Radio Sango Star. Ushobora kwibaza uburyo abigenze. Mu ijwi rituje aradusangiza uburyo akoramo akazi ke.
Ibijyanye n'umwuga wanjye w'itangazamakuru, muri computer haba harimo aga program kavuga. Ako ga program kavuga ngiye kugita cyane kagafasha kwa accessinga amakuru kuri site zinyuranye, nkabasha kuyasoma none nkayageza ku baba bangu rikiye ndi bubaze nkamugeraho nkamurecordinga nkeditinga bijyanye nibyo nyine nshaka kugeza ku banyarwanda nkabifata nuko ngo ntara makuru.
Imibereho ya Leonidas yose ishingiye ku mwuga w'itangazamakuru. itangazamakuru dore ko ari no kubakisha inzu mu mujyi wa Kigali. Ushobora kwibaza uti se iyo ari mu kiganiro biba bimeze bite? Reka
twivuga mu bijyanye no kugura abakinnyi dore ko Arsenal ngo imaze kwihaza mu butunzi ku buryo
ese rewo ni dazi kufite aho wahereye ndetse ukaba ufite naho maze kugera. Ubu ni iki wumva ushaka kugeraho ufite nk'icyifuzo?
Ibyifuzo byo wamugana ntibijya bishira ariko ndamutse ngiye gukorera igitangazamakuru mpuzamahanga ntibyangwa nabo.
Rewo ni dazi ndayisaba abona ko kwitinya kw'abafite ubumuga biterwa hanini n'abantu badafite ubumuga. Leonida wowe ubana n'ubumuga bwo kutabona kandi wabashije kugira ibyo bigezaho kugeza ubu. Ni ubuhe butumwa bagenera abantu bafite ubumuga ariko bumva ko ntacyo bashoboye?
Ubundi mbere na mbere kugira ngo umuntu ufite ubumuga agire icyo ageraho nuko sosiyete imworohereze mukuriraho inzitizi. Icya mbere ikemera ko nawe ashoboye bityo nawe bakamuha umwanya wo gukora ibyo ashoboye.
Amahoro amahoro bakunzi bacu rero twizere ku idirimbo amahoro yabanejeje ikiganiro nejo.
Suku kwimakea ahugomba ndibize ndimo ndashakumugati baby baby oh. Suku kwimakea ahugomba ndibize ndimo ndashakumugati.
Yo ni Mico the best nkora Afrobeat original. Kurikirana ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 buri cyumweru. Stay in touch.
Dukomeje abafite ubumuga bafite ubushobozi bwo kwiga gukora imirimo yabateza imbere ikabinjiriza amafaranga ndetse n'imyidagaduro. Twumve inkuru twateguriwe na Yves Nkuye mu ruge ari kumwe na Teta Gwiza.
Ni nko mu birometero bitatu uzamuka uva muri gare ya Nyabugogo mu kuboko kw'ibumoso uhasanga ikigo cya Esperance. Muri iki kigo hari ikibuga cy'umupira w'amaguru. Buri ku cyumweru nibwo abafite ubumuga butandukanye bwiganjemo bw'ingingo bahura bagakora imyitozo. Ubu bari kwitoza mu kabuga gato basanzwe basangira n'abadafite ubumuga.
Dusabe Valentin ni umwe mu basore dusanze bari gukina umupira w'amaguru. Afite ubumuga bw'ingingo. Aratangira tubwira kuri byinshi benshi bibaza ko abamugaye badashobora kuba bakora siporo. Nyuma yo kurangiza amashuri ye ya kaminuza mu ishami ry'ibidukikije, ubu ahagarariye abamugaye mu karere ka Nyarugenge.
Ubundi kuba umugaye si ukuvuga ko udashoboye. Bivuze ngo umugaye afite kwiteza imbere nk'abandi bose. Afite kuba yashora imari, afite amafaranga. N'abahinzi barahari, barahiba ushobora kujya mu murimo ugahinga. Ushobora gucuruza. Ikibura wenda ni igishoro, ariko biyumvishe batinyuke bumve ko ari nk'abandi bose bafite amafaranga bakora imishinga biteza imbere mu buryo bugaragara. Ikindi kandi urubyiruko ruze dufatanye dukore siporo turebe ko ubumuga dufite butaziyongera ahubwo bwajya bugabanyuka muri rusange.
Muturano Jean Baptiste afite ubumuga bw'akaguru. Yarenze ibihe by'uko yafatwaga mu bihe byashize. Uburetse gukina ni umucuruzi ukomeye. Arakomeza kandi agira inama abandi bafite ubumuga.
Natangiriye ni nko ku 500 narima wenda n'ababyeyi. Hari benshi baba bari mu muhanda basabiriza, ariko nabo baba bashobora babona wenda nk'ubushobozi kora babonye nk'igishoro cyangwa cyeya babasha kuba bakora, kuko nabo babyakiye bakumva ko bashoboye gukora kandi ikintu cyose bagikora.
Troupe de personnes handicapées twuzuzanye Rwanda ni ihuriro ry'abamugaye riherereye mu karere ka Kicukiro. Uretse ibikorwa bitandukanye bakora, banacisha ubutumwa bwabo mu bihangano kandi hari n'icyo bimaje kubagezaho. Iri ni ijwi ry'ubahagarariye mu buryo bw'amategeko.
Nge nitwa David Twizerimana, aba ndi representant legal wa Troupe de personnes handicapées twuzuzanye Rwanda. Ni umuryango wita ku bantu bafite ubumuga ariko ndetse banafite impano zitandukanye, harimo gukina makinamico, comedy, ndetse na filme. Hari urwego umuryango umaze kugeraho, kuko nk'uyu munsi abafite ibikorwa by'indashikirwa kuburyo dufite na video cyangwa se filme zigaragaza ibikorwa byabo ziri muri competition muri festival muri Australia ni ibikorwa biri ku rwego international bigaragaza ubushobozi cyangwa se uburyo umuntu ashobora kugira aho ava akagira aho agera kandi ntekereza ko babigeraho ku ruhare rwo kuboneka muri ubwo buryo bwo gukina amakinamico ngira ngo umwaka ushize twakoze performance zirenga 50 performance imwe ntabwo umukinnyi wacu ashobora kubona amafaranga ari munsi y'10,000 cyangwa 15 ayo mafaranga amufasha gutera imbere
Arakoze Aria Tetagwiza na Yves Nkuyemurye ndetse nabo baganiriye. Mbere yuko ariko dusoza, uyu ni wa mwanya twa twaharimwe abakunzi b'ikiganiro. Aho tubasomera ubutumwa bamwara twandikiye. Muri Seshyaka ni karibu muri studio.
Urakoze cyane Antoine. Ubutumwa bwa none buribanda cyane cyane ku nsanganyamatsiko y'ikiganiro ejo cyatambutse ubushize cyavugaga ku rubyiruko ruhaye agaciro ubuhinzi byagabanya umubare w'abashomeri. Reka tudatinze ubutumwa tuwuhere ku bwa Bernard aho rukomeye uherereye i Kabarondo mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba. Yagize ati "Urubyiruko rukwiye kumva ko no mu buhinzi havamo gukira. Bityo bakabukora biteza imbere ubushomeri bugasezererwa naho murekezi Jean Marie uri mu karere ka Nyagatare nawe asanga urubyiruko ruramutse rwihurije hamwe rugakora ubuhinzi byaruteza imbere ndagije imana Jean Dodier uherereye mu karere ka Nyabihu ati ubuhinzi nibyo koko bwateza imbere urubyiruko ariko ikibazo kuri bamwe kiracyari ubutaka Dukomereje ubutumwa bw'uyu munsi ku bwa Etienne uri mu karere ka Bugesera. We yavuze ko bishoboka ku buhinzi bwagabanya ubushomeri bitewe n'uburyo bwakozwemo. Yongeraga ibyo twabyigira ku bihugu byagerageje kubigeraho nka Brazil, Pakistan n'ibindi. Naho Francois nawe uri mu karere ka Bugesera abona ko guhindagurika kw'ibihe ari kimwe mu bigoye iterambere ry'ubuhinzi. Micho Mark uherereye mu karere ka Muhanga yagize ati ubuhinzi ni inkingi y'iterambere ahubwo twese abahinzi duhagurukire guhuza ubutaka urakoze cyane Mark udusuhurize n'abantu bose bari aho mu karere ka Muhanga ubutumwa bwa none tubusoreje ku bwa Bernard niyo mugabo uherereye aho bita bweyeye ho mu karere ka Rusizi yagize ati ntabwo ubuhinzi ari umurimo mubi usurubyiruko ni rukura amaboko mu mifuka rukore biteza imbere kuko iterambere rirahari Bernard turagushimiye cyane kuri ubwo butumwa tanga icyizere ugejeje ku rubyiruko rukurikiranye ikiganiro ejo bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika cyane cyane ab'ikiganiro ejo ubutumwa bw'abatwandikiye tubucumbikiye ariko dushimiye cyane abakomeza kuduhamagara cyangwa kutwandikira baduha ibitekerezo n'inyunganizi ku biganiro tuba twabagejejeho mbere yo gusoza ariko reka tubibutse uburyo mwaduhamo ibitekerezo byanyu aho mushobora kuduhamagara cyangwa se kutwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone igendanwa ariyo 0788 55 41 cyangwa se 0772 55 41 45. Aha twabibutsa ko bari hanze y'u Rwanda mwakongera akamenyetso ko guteranya 250. Naho abakoresha e-mail nabo batwandikira banyuze kuri e-mail yacu ariyo ejoyoutheco@gmail.com ndetse no kuri Facebook mwaduha ibitekerezo munyuze ahashakira gukandikamo ijambo Ejo Youth Echo ubundi ukadukurikira ndetse ukanadusangiza ibitekerezo byawe naho uramutse ushaka gukurikirana ibiganiro by'ejo byatambutse wajya ku rubuga rwacu arirwo www.ejoyoutheco.org mwakoze kubana natwe kandi mugire umunsi mwiza ubutumwa bwanyu nakagaruka
Reka tubabwire ko ikiganiro cy'uyu munsi ara tugisoreje tukaba twaganiye ku bushobozi bw'abafite ubumuga. Uhagarariye inama nkuru y'igihugu y'abafite ubumuga akaba yatubwiye icyo bafasha abafite ubumuga ndetse n'icyo bakora mu kugaragaza ko bashoboye. Twongere tubibutse ko ufite igitekerezo cyangwa inama watwohereza ubutumwa bugufi cyangwa se ugahamagara kuri nimero 0788 55 41 cyangwa se 0772 25 41 45. Kuri Facebook watubona wanditse Ejo Youth Echo hanyuma ukajya atangira ubutumwa ukohereza igitekerezo cyawe. Naho email yacu ni ejoyoutheco@gmail.com. Ikiganiro naha tugisoreje. Dushimiye mwese mwagiteze amatwi tunabararikira kuzakurikira ikiganiro ejo cy'ubutaha ku cyumweru isaa 11:35 kugeza isaa 12:00 za mu gitondo. uyu munsi muri studio mwari kumwe na Ngiro Zen Mugwaneza mfatanyije
na Antoine Roger Dushimiyimana.
Nawe Roger Nigena ni wari uyoboye iki kiganiro. Mugire ibihe byiza aho muri hose mwumva radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Ciao ciao.
Mugire amahoro.
Dushimiye mugenzi wacu utugezeho ayo makuru. Kuti zacu muracyateza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Uyu ni umwanya noneho tubagezaho ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Ibihe byashize byasigiye cy'urubyiruko. Urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo. Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize, twubake ejo hatubereye. Iki kiganiro mukaba muzajya mukigezweho n'umuryango ejo nyiramubandeza urubyiruko. Ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezweho buri cyumweru guhera saa 11:35 kugeza saa 12 za mu gitondo kuri radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Turabasuje tubaha ikaze mu kiganiro ejo cy'uyu munsi. Iki kiganiro mukaba mukigezweho n'umuryango Ejo Youth Echo. Muri studio Ngero Zine Mugwaneza ndi kumwe na Antoine Roger Dushimiyimana.
Mboni biti byinganza marumbu ngerane urenga hamwe ritarenga. Ni mama wambyaye nakwiturikihi.
Yego, nitwa Mighty Popo nkurikira ikiganiro Ejo ku Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Abafite ubumuga bafite ubushobozi bwo gukora ibintu bitandukanye kimwe n'abatabufite. Mu kiganiro cy'uyu munsi turarebera hamwe ubushobozi bw'abafite ubumuga. Ese abahagarariye abafite ubumuga bakora iki mu kugaragaza icyo bashoboye?
Mbere na mbere twe tubanza kubakira ubushobozi tubabwira uburenganzira bwabo bafite binyuze mu mahugurwa agiye atandukanye. Yibanda kuri zimwe mu nzego ziba zaratowe kugira ngo bajye gukorera ubuvugizi abandi.
Umwe mu bafite ubumuga aratubwira muri make ubuzima bwe. Byose ni muri uyu mwanya twahari ikiganiro ejo. Reka kandi mbonereho umwanya wo kubamenyesha ko tubafitiye ya gahunda yo kubanyurizaho ibiganiro mpaka tuba twagiranye n'abanyeshuri bo mu bigo by'amashuri yisumbuye. Uyu munsi muraza kumva ikiganiro mpaka muri buze kugezweho n'abanyamakuru bacu ubwo bari mu mujyi wa Kigali mu kigo cya Mathers Secondary School. Wowe udukurikiye ushobora kuduha ibitekerezo byawe aho ushobora kuduhamagara cyangwa ukatwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0788 55 41 11 cyangwa se kuri 0722 55 41 11 cyangwa se ukatwandikira kuri page yacu ya Facebook ariyo Ejo Youth Echo. Ukaba kandi wanatwandikira kuri email ni ejoyoutheco@gmail.com. ikaze mu kiganiro ejo.
Karidihe uze kanguka amasoya wage umuka uze sanga gatima kajihari.
Ni Christopher nkurikira ikiganiro ejo kuri radio Ijwi rya Amerika ku 104.3. Stay in touch.
Mugutangiye ikiganiro Uwizeye Carlene na Itimana David baratugezaho ikiganiro bagiranye na Bwana Niyomugabo Romarisi uhagarariye inama nkuru y'igihugu y'abafite ubumuga aho agaragaza ubushobozi bwabo muri sosiyete.
Ese kuri bamwe bashobora gutekereza ko abafite ubumuga ntacyo bashobora gukora, urabivugaho iki?
Nk'ubu tuvugana mu Rwanda dufite amakoperative amaje gusaga 200 yibumbiyemo abantu bafite ubumuga n'abandi badafite ubumuga. Abafite rero ubumuga mu marayo makoperative barimo, dufite amaraporo aturuka impande n'impande zigiye zitandukanye agaragaza ko bashobora gukora neza kimwe n'abandi.
Mukora iki kugira ngo abamugaye bagaragaze ubushobozi bwabo?
Mbere na mbere twe tubanza kubakira ubushobozi tubabwira uburenganzira bwabo bafite binyuze mu mahugurwa agiye atandukanye. Yibanda kuri zimwe mu nzego ziba zaratowe kugira ngo bajye gukorera ubuvugizi abandi babyumva kandi babisobanukiwe. abana bagifite amahirwe kujya kwiga bahabwa amahirwe bakiga nk'abandi, nyuma hakabaho kubagize amahirwe yo kubona amaburse gukomeza kwiga muri ni za universite zigiye zitandukanye, cyangwa se n'abatagize ayo mahirwe turabafasha mu kwiga imyuga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.
Ni iyihe mirimo abantu badafite ubumuga bakora, nyamara abafite ubumuga ntibe babasha kuyikora?
Umuntu ufite ubumuga nta murimo atashobora gukora igihe yahaye amahirwe amwe n'undi muntu udafite ubumuga. Ubundi nta muntu uzi byose ubaho. N'udafite ubumuga hari ibyo agera hakagira agahagarara ntabe yabishobora. Ariko yagize amahirwe yo kubyigishwa cyangwa kubyereka uko bikorwa abashobora kubikora. Tuvuge nk'umuntu ufite ubumuga bwo kutabona 100%, ntiyabasha nko gukora akazi k'ubushoferi ariko yashobora gukata itike. Ntiyabasha kuba umumotari ariko se yananirwa kuba kapita, yananirwa kuba manager mu kigo cya transport, yananirwa kuba human resource, yashobora kuba umunyamategeko n'ibindi n'ibindi.
Nirihe tandukanyirizo ry'abafite ubumuga bo mu gihe cya kera nabo?
Abantu bafite ubumuga bariga computer, nta muntu wakirabonye amahirwe yo kwiga iyo computer. Bariga imashini zigezweho ubu ngubu mu kudoda, mu gukora ibishushanyo mbonera n'ibindi. Nkasanga rero kera tutanagiye muri ibyo, imyumvire nta yari ihari ku bantu bafite ubumuga, bumvaga nk'abantu batishoboye badafite icyo bashoboye. Ariko ubu turumva n'ubuvugizi buriho bukorwa, imyumvire y'Abanyarwanda ndetse n'uko politiki y'u Rwanda ibisaba irimo iragenda igira gute ihinduka.
Hari ibihano mugenera abantu bahohotera abafite ubumuga?
Ibihano birahari byinshi cyane. Umuntu bigaragaye ko yakoreye ihohotera umuntu ufite ubumuga kandi rishingiye ku bumuga bwiwe, mu bitabo bibiri birimo amategeko ahana y'u Rwanda ahabwa icyo twita maximum, igihano kiruta ikindi.
Ese ni iki wabwira ababyeyi usanga babyara abantu bafite ubumuga ugasanga bari kuvuga ngo ni nk'ishyano yagushije?
Ni ukubanza nkabasaba rwose kugira ngo bumve ikintu bita uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Rwose umwana ni nk'undi, nibatanga amahirwe angana ku bana, noneho ahubwo basigare bareba ko wa mwana ufite ubumuga adashobora kugira umumaro nk'uwo undi mwana afite. Natwe cyangwa se nanjye cyangwa se n'undi ufite ubumuga uyu munsi ufite ahageze, ntabwo mu muryango wacu cyangwa uwundi mugenzi wanjye ari njyewe ndiho nabi kuko mfite ubumuga, cyangwa ari njye ubaye umutwaro ku muryango kuko mfite ubumuga. Ahubwo hari n'igihe usanga ari njye gisubizo kubera yuko ntambuwe ubwo burenganzira bwanjye.
Arakoze Karirini na Davide ndetse na niyo mugabo baganiriye. Nyuma y'inkuru kandi abakiduteze amatwi tujye kubagezaho ikiganiro mpaka abanyamakuru ba Ejo bagiranye n'abanyeshuri bo muri Matthews Secondary School ho mu mujyi wa Kigali, ku nsanganyamatsiko igira iti: ese bafite ubumuga bafatwa bate muri sosiyete? Ese hari icyo bashoboye? Ni mu ijwi rya Nadine Uwamahoro.
Nabwira abadukurikiye ko turi mu kigo cya Matthews Secondary School giherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Remera. Tukaba turi kumwe n'urubyiruko rutandukanye, bose ni abanyeshuri. Tukaba tugiye kuganira uko babona sosiyete nyarwanda ifata abantu bafite ubumuga. Aha twavuga ubumuga butandukanye. Njye ugiye kuyobora iki kiganiro nitwa Nadine Uwamahoro.
Murakoze. Nitwa Isimbi, niga muri Mata Secondary School. Ariko uyu munsi wa none njye uko mbibona mu Rwanda uko sosiyete bafata, iyo ubona abantu batangiye gutegura imikino y'abantu babana n'ubumuga, ubona ko ibintu bitangiye kuza, abantu batangiye kuva muri bwa bujiji bari barimo bwo kudafata neza abantu babana n'ubumuga. Tugendeye nko mu byahozeho kera mbere, tukivuga ngo ni abantu wenda bamugaye, urumva ko icyo gihe byari bikiri hasi cyane. Ariko uyu munsi wa none ubu ngubu bimeze neza. Iyo umuntu yaribyaraga umwana yumvaga ko umwana tuvuga ko atuzuye, uvuga ko adafite akaboko, kumva ko nta kintu azakugezaho. Ariko uyu munsi uramujyana mu kigo cy'abantu baremaye bafite ubwo bumuga, bakabasha kubaho neza, bagenda banabasha no kubona ubumenyi bundi butandukanye kandi bafite ubwo bumuga.
Murakoze. Nanjye banyita Fonsine, nkaba niga muri Matthews Secondary School. Ubundi mbere abantu bafite ubumuga nta nubwo babaga akenshi bigaragaza nko muri sosiyete, ariko ubu nyine byavuyeho akibasige bubakana mapartoma amwe namwe bakabashyiriraho inzira mbese ubu ngubu nago bagihabwa kato cyane nka mbere
murakoze nange nitwa Rudoma ajya mbere ukuntu nge nabibonaga societe y'u Rwanda wenda ukompaye n'igihe cyashize wasangaga abantu bafite ubumuga bafatwaga nabi gusa ubu ngubu ngiye cyo mbona cyo nuko bigenda bicamo aho wenda umuntu ufite ubumuga bwo kutabona ashobora gufata ashobora kwiga bigacamo agatsinda akabona amanota nk'umuntu wenda utavuga bagakoresha nka za mashine hari aho nzi nigaga mu wa gatanu twatutanye n'icyo kigo ugasanga nk'abo ngo bafite icyo kibazo nyine barafashwa bikagenda neza ni ikigo mbo cy'abantu batabona bikaba byashobora kuyakoresha na mashine bikagenda neza ubuzima bugakomeza so icyizere kirahari nyine ku bantu bafite ubumuga ko ubuzima bwakomeza bukagenda neza
icyo gihe se ntawe babanza babanyeshuri n'abafite abo bagenzi banyu bafite ubumuga bwo kutareba nawe na se ari ibintu biri normal cyangwa bwavugaga wabonaga babanye gutera bagenzi babo
twiyo twabona babaga babanye neza cyane kuko bari bafite abarezi harizi barabareraga ugasanga nabo bariyumvanye muri societe bagakora ibyo abandi bakora usibye wenda kuba yumva ko adashobora kubona akaba n'indi bikorwa ashobora gukora by'amaboko se ariko akabifashwamo n'undi muntu nk'umu assistant umufasha bikorwa bya buri gihe nk'umuntu kimuga ariko dusanga bukagenda neza nacyo
ese nk'amwe nk'urubyiruko mubona abantu bafite ubumuga butandukanye ese mubona bashoboye
kuri njye mbona bashoboye cyane buri wese bitewe n'ubumuga afite kuko ari nkuba amugaya amaboko ariko mutwe agikora ku buryo mbona ibitekerezo bye singombwa ngo wenda ngo bice mu nyandiko yikoreye kuko ibitekerezo bye bishobora no guca mu nyandiko z'abandi ariko bikubaka sosiyete
nanjye ndavuga ko bashoboye ndatanga ingero zifatika twavuye na nk'amashampiyona y'u Rwanda rugenda rutegura rw'abantu bamugaye nk'amashampiyona ya volleyball y'abantu babana ubumuga bwo kutahagarara ubona ko bagiye babikora kandi batwaye n'ibikombe bikomeye no hanze y'igihugu n'uvuga ngo barashoboye kubikora ikindi hari umuryango nzi w'abantu babana n'ubumuga uri Kacyiru bwo kutavuga bafite groupe yo kubyina imbyino ziri traditionnel bakoma ingoma bakanabyina kandi ukabona ko bashimisha abantu cyane bakoze nka societe cyangwa se cooperative binjiza amafaranga batumira ahantu hatandukanye mu makwe bakagenda bagexposing impano zabo barashoboye ahubwo nuko wenda mbere bitinyaga ko baratinyutse ndavuga neza ko bashoboye ko bafite ibyo bashoboye gukora
babwira yuko dushojeje ikiganiro ni gusaba dukurikiye ko twari turi mu kigo cy'amashuri cya Matters Secondary School twari turi kumwe n'abanyeshuri babo batandukanye bari muri Media Club turabashimiye kandi turabifuriza ibihe byiza
abakoze iki kiganiro turabashimiye cyane Ikiganiro nejo naho radio n'ijwi ry'America. Nuko twabigarutseho dutangira ikiganiro abafite ubumuga barashoboye.
Ah, nibyo koko rozi barashoboye koko.
Twumve ndayisaba rero ni Dasi akamunyamakuru wa sport ufite ubumuga bwo kutabona. Ni mu nkuru ya Nicole Muziranenge na Mizero Crispe.
Ubumuga bwo kutabona uyu mugabo ufite imyaka 33 y'amavuko bwasha kiri muto afite imyaka 2 gusa bitangira ari uburwayi bwishaza ariko iminsi yicumaga bitewe n'ubushobozi buke bw'icyo gihe kwivuza byaragoranye bimuviramo kwangirika imboni z'amaso muratangira mwibwira abadukurikiye ndetse n'ibyo mukora
nitwa Leonidas Ndayisaba nkaba nkora itangazamakuru
yatangiye kwimenyereza umwuga w'itangazamakuru ubwo yarakiga itumanaho n'itangazamakuru muri kaminuza ariko ubu yararangije afite n'impamyabumenyi yo kurwego rwari sans Leonida kufite umwuga wo kutabona ese umwuga w'itangazamakuru wa umaze igihe kingana iki ukora
natangiye kaminuza muri 2008 navuga ko mu wa kabiri nibwo nahise ninjira mu kuri radio Salus ntangira umwuga w'itangazamakuru turi muri 2015 navuga ko maze imyaka 6 muri uyu mwuga yaba iyi akazi yaba ndetse niyo kwibenyereza
Leonida si afite umugore n'umwana umwe w'umuhungu iyo uganira nawe wumva ari umunyarugwiro turi mu rugo hatuye mu mujyi wa Kigali mu karere Kanyarugenge. Uko twaganiraga nawe niko yanacishaga makita ba telefone dore ko imiterere yayo itandukanye n'izi zisanzwe. Iyo akanzi buto imubwira ibyakoze. Aha ari kuyivugiraho.
Hello? Mm.
umva wenda bahamagara hacyari kare barazi sake
imbagamizi z'umwuga w'itangaza makuru zo ni nyinshi ariko kuri rawo ni dasi by'umwihariko nkufite ubumuga bwo kutabona hari zahura nazo zihariye ese Leonida nizihe imbagamizi uhura nazo bitewe nuko utabona
no niba ufite umwuga bwo kutabona ahantu hagorana kuhajya bikaba byangora kuba nagerayo hari abantu bashobora kungora mu kumpa makuru bashobora kuba bakwitwaza ngo ntago ndi bubabone naho izindi mugamizi zo nizisanzwe mu mwuga w'itangazamakuru nkuriyeho n'abandi
umwuga w'itangazamakuru ni umurimo usaba ko umunyamakuru agera kuri tere akareba kugira ngo abone ibyo aza gukoresha mu kiganiro cye by'akarusho Leonidas akora mu gisata cy'imikino kuri Radio Sango Star ushobora kwibaza uburyo abigenza mu ijwi rituje aradusangiza uburyo akoramo akazi ke
ibyanye n'umwuga wanjye w'itangazamakuru muri computer barimo aga program kavuga ako ga program kavuga ngiye kugitcyanye gakamfasha kwa accessinga amakuru kuri site zinyuranye nkabasha kuyasoma none nkayageza kubaba bankurikiye ndi bubaze nkamugeraho nkamuri codinga nkeditinga bijyanye nibyo nyine nshaka kugeza ku banyarwanda nkabifata nuko nguko ntara makuru muri rusange
imibereho ya Leonidas yose ishingiye ku mwuga w'itangazamakuru dore ko ari no kubakisha inzu mu mujyi wa Kigali ushobora kwibaza uti se iyo ari mu kiganiro biba bimeze bite reka
tuvuge mu bijyanye no kugura abakinnyi dore ko Arsenal ngo imaze kwihaza mu butunzi ku buryo
ese Leonidas kufite aho wahereye ndetse ukaba ufite naho maze kugera ubu niki wumva ushaka kugeraho ufite nk'icyifuzo
ibyifuzo byo wamuga ntibijya bishira ariko ndamutse ngiye gukorera igitangazamakuru mpuzamahanga ntibyangwa nabo
Leonidas ndayisaba abona ko kwitinya ko abafite ubumuga biterwa hanini n'abantu badafite ubumuga Leonida wowe ubana n'ubumuga bwo kutabona kandi wabashije kugira ibyo bigezaho kugeza ubu n'ubuhe butumwa bagenera abantu bafite ubumuga ariko bumva ko ntacyo bashoboye
ubundi mbere na mbere kugira ngo umuntu ufite ubumuga agire icyo ageraho nuko societe imworohereze mukuriraho inzitizi icya mbere ikemera ko nawe ashoboye bityo nawe bakamuha umwanya wo gukora ibyo ashoboye
amahoro bakunzi bacu rero twizere ku idirimbo amahoro yabanejeje kiganiro nejo
suku kwimakea au gomba ndibize ndi monda shakumugati baby baby oh suku kwimakea au gomba ndibize ndi monda shakumugati
Eyo ni Micho the best kora Afrobeat original. Kurikirana ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika. Ijana na kane n'ibice bitatu buri cyumweru Stay in touch.
Dukomeje abafite ubumuga bafite ubushobozi bwo kwiga gukora imirimo yabateza imbere kabinjiriza amafaranga ndetse n'imyidagaduro. Twumva inkuru twateguriwe na Yves Nkuye mu ruge ari kumwe na Teta Gwize.
Ni nko mu birometero bitatu uzamo kuva muri gare ya Nyabugogo. Mu kuboko kw'ibumoso uhasanga ikigo cya Esperance. Muri iki kigo hari ikibuga cy'umupira w'amaguru. Buri ku cyumweru nibwo abafite ubumuga butandukanye bwiganjemo bw'ingingo bahura bagakora imyitozo. Ubu bari kwitoza mu kabuga gato basanzwe basangira n'abadafite ubumuga.
Dusabe Valentin ni umwe mu basore dusanze bari gukina umupira w'amaguru. Afite ubumuga bw'ingingo. Aratangira atubwira kuri byinshi benshi bibaza ko abamugaye badashobora kuba bakora siporo. Nyuma yo kurangiza amashuri ye ya kaminuza mu ishami ry'ibidukikije, ubu ahagarariye abamugaye mu karere ka Nyarugenge.
Ubundi kuba umugaye si ukuvuga kudashoboye. Bivuze ngo umugaye afite kwiteza imbere nk'abandi bose. Afite kuba yashora imari, afite amafaranga. N'abahinzi barahari, barahiba ushobora kujya mu murimo ugahinga. Ushobora gucuruza ikibura wenda ni igishoro ariko biyumvishe batinyuke bumve ko ari nk'abandi bose bafite amafaranga bakore imishinga biteza imbere mu buryo bugaragara ikindi kandi urubyiruko ruze dufatanye dukore siporo tureyo ko ubumuga dufite butaziyongera ahubwo bwajya bugabanyuka muri rusange.
Muturano Jean Baptiste afite ubumuga bw'akaguru yarenze ibihe by'uko yafatwaga mu bihe byashize, uburetse gukina ni umucuruzi ukomeye. Arakomeza kandi agira inama abandi bafite ubumuga.
Natangiriye ni nko ku 500 nari wenda n'ababyeyi. Hari benshi baba bari mu muhanda basabiriza, ariko nabo baba bashobora babona wenda nk'ubushobozi barabonye nk'igishoro cyangwa cye babasha kuba bakora, kuko nabo babyakiye bakumva ko bashoboye gukora kandi ikintu cyose bagikora.
Troupe de personnes handicapées twuzuzanye Rwanda ni ihuriro ry'abamugaye riherereye mu karere ka Kicukiro. Uretse ibikorwa bitandukanye bakora, banacisha ubutumwa bwabo mu bihangano kandi hari n'icyo bimaje kubagezaho. Iri ni ijwi ry'ubahagarariye mu buryo bw'amategeko.
Nge nitwa David Twizera Imana, aba ndi representant legal wa Troupe de personnes handicapées twuzuzanye Rwanda. Ni umuryango wita ku bantu bafite ubumuga ariko ndetse banafite impano zitandukanye, harimo gukina makinamico, comedy, ndetse na filme. Hari urwego umuryango umaze kugeraho kuko nk'uyu munsi abafite ibikorwa by'indashikirwa ku buryo dufite na video cyangwa se filme zigaragaza ibikorwa byabo ziri muri competition, muri festival, muri Australia. Ni ibikorwa biri ku rwego international bigaragaza ubushobozi cyangwa se uburyo umuntu ashobora kugira aho ava akagira aho agera, kandi ntekereza ko babigeraho ku ruhare rwo kuboneka muri ubwo buryo bwo gukina amakinamico. Ngira ngo umwaka ushize twakoze performance zirenga 50. Performance imwe ntabwo umukinnyi wacu ashobora kubona amafaranga ari munsi y'ibihumbi 10 cyangwa 15, ayo mafaranga amufasha gutera imbere.
Arakoze Aria Tetagwiza na Yves Nkuyemurye ndetse nabo baganiriye. Mbere yuko ariko dusoza, uyu ni wa mwanya twahariye abakunzi b'ikiganiro aho tubasomera ubutumwa bamwe twandikiye. Muri Seshakani karibu muri studio.
Urakoze cyane Antoine. Ubutumwa bwa none buribanda cyane cyane ku nsanganyamatsiko y'ikiganiro ejo cyatambutse ubushize, cyavugaga ko urubyiruko ruhaye agaciro ubuhinzi byagabanya umubare w'abashomeri. Reka tudatinze ubutumwa tuwuhere ku bwa Bernard aho rukomeye uherereye Kabarondo mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba. Yagize ati urubyiruko rukwiye kumva ko no mu buhinzi havamo gukira, bityo bakabukora biteza imbere ubushomeri bugasezererwa. Naho Murekezi Jean Marie uri mu karere ka Nyagatare na we asanga urubyiruko ruramutse rwihurije hamwe rugakora ubuhinzi byaruteza imbere. Ndagijimana Jean de Dieu uherereye mu karere ka Nyabihu ati ubuhinzi nibyo koko bwateza imbere urubyiruko, ariko ikibazo kuri bamwe kiracyari ubutaka. Dukomereje ubutumwa bw'uyu munsi ku bwa Etienne uri mu karere ka Bugesera. Yavuze ko bishoboka ko ubuhinzi bwagabanya ubushomeri bitewe n'uburyo bwakozwemo. Yongeraho ibyo twabyigira ku bihugu byagerageje kubigeraho nka Brazil, Pakistan n'ibindi. Naho Francois nawe uri mu karere ka Bugesera abona ko guhindagurika kw'ibihe ari kimwe mu bigoye iterambere ry'ubuhinzi. Micho Mark uherereye mu karere ka Muhanga yagize ati ubuhinzi ni inkingi y'iterambere, ahubwo twese abahinzi duhagurukire guhuza ubutaka. Urakoze cyane Mark, udusuhurize n'abantu bose bari aho mu karere ka Muhanga. Ubutumwa bwa none tubusoreje ku bwa Bernard Niyomugabo uherereye aho bita Bweyeye ho mu karere ka Rusizi. Yagize ati ntabwo ubuhinzi ari umurimo mubi, gusa urubyiruko nirukura amaboko mu mifuka rukore biteze imbere kuko iterambere rirahari. Bernard turagushimiye cyane kuri ubwo butumwa utanga icyizere ugejeje ku rubyiruko rukurikiranye ikiganiro ejo. Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika cyane cyane ab'ikiganiro ejo, ubutumwa bw'abatwandikiye tubucumbikiye, ariko dushimiye cyane abakomeza kuduhamagara cyangwa kutwandikira baduha ibitekerezo n'inyunganizi ku biganiro tuba twabagejejeho. Mbere yo gusoza ariko, reka tubibutse uburyo mwaduhamo ibitekerezo byanyu, aho mushobora kuduhamagara cyangwa se kutwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone igendanwa ariyo 0788545411 cyangwa se 0722255411. Aha twabibutsa ko bari hanze y'u Rwanda mwakongeraho akamenyetso ko guteranya 250. Naho abakoresha e-mail nabo batwandikira banyuze kuri e-mail yacu ariyo ejo@echo mwijambo rimwe @gmail.com ndetse no kuri Facebook mwaduha ibitekerezo munyuza hashakirwa kandikamo ijambo Ejo Youth Echo ubundi ukadukurikira ndetse ukanadusangiza ibitekerezo byawe. Naho uramutse ushaka gukurikirana ibiganiro by'ejo byatambutse wajya ku rubuga rwacu arirwo www.ejoyoutheco.org. Mwakoze kubana natwe kandi mugire umunsi mwiza. Ubutumwa bwanyu nakagaruka.
Reka tubabwire ko ikiganiro cy'umunsi ari atugisoreje tukaba twaganiye ku bushobozi bw'abafite ubumuga. Uhagarariye inama nkuru y'igihugu y'abafite ubumuga akaba yatubwiye icyo bafasha abafite ubumuga ndetse n'icyo bakora mu kugaragaza ko bashoboye. Twongere tubibutse ko ufite igitekerezo cyangwa inama watwohereza ubutumwa bugufi cyangwa se ugahamagara kuri nimero 07788545411 cyangwa se 07725211. Kuri Facebook watubona wanditse Ejo Youth Echo hanyuma ukajya atangira ubutumwa ukohereza igitekerezo cyawe. Nawe email yacu ni ejoyoutheco@gmail.com. Ikiganiro naha tugisoreje. Dushimiye mwese mwagiteze amatwi tunabararikira kuzakurikira ikiganiro ejo cy'ubutaha ku cyumweru isaa 11:35 kugeza isaa 12 za mu gitondo. Uyu munsi muri studio mwari kumwe na Ngiro Zen Mugwaneza mfatanyije
na Antoine Roger Dushimiyimana.
Nawe Roger Nigena ni wari uyoboye iki kiganiro. Mugire ibihe byiza aho muri hose mwumva radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Ciao ciao.
Mugire amahoro.